I'm saying? Young Chili. Young Chili. Mazze Gile Boom.
In music on the beat.
Yeah. I'm a hero, I'm sending a rap. Now watch a fake, he come and pop to an apodio. My nigga no waza, I was trying to see that your mind no waza, my million. Wanga kitana, fanya na kosa furana, back in a video. Now niko on top, kwenye map leo ngoma inapigwa kila radio. Hero, yapo shipimi kwa kilo, wezo wao kwangu zero. Kile na wakili my haters, nimepewa mada case na kamanda zero. Manifest kwenye maze, akisha tusani madele na me. So nguvu makili kili, sina time na tumi ya kili to me. Hello mami, wape salam tu vino no give it to me. Nazijuba changa moto za mtasi kati tamo wakidays. Drug beats in our teach, money make a young glitch. Chilling your money they seem so fanya utani nifanya mazish. Nafanya mziki waka sema na folk, akile nyingi mchizi ndo nika focus. Underground jela nika waza kutoka, leo nina kumbalika ndo anaanza kuchoka. Money hold up, fake nigga unfollow. Fresh ka guitar solo, wajanja mjina tukai kikolo.
Money ya call me hero, na hustle me nisibaki zero. Fans wanani tazama mirror, nisha ache giza mina fata dira. Money ya call me hero, nenda ka wape habari we roll. Situsha kuwa wakari before, tumeshe waga sa vipi tupo. Money ya call me hero, na hustle me nisibaki zero. Fans wanani tazama mirror, nisha ache giza mina fata dira. Money ya call me hero, nenda ka wape habari we roll. Situsha kuwa wakari before, tumeshe waga sa vipi tupo.
Oluwa show me the way, na mini pate na fuu. Easy hustle ni zishinde sa jay, ni baki kwa level za juu. Nisha songwa kwa migu, pamba kali si kuku. Sina magari na sina majumba, sani itwe dari na hu. Wanapita mitaani watu flano na sambaza po izon. Vile na wafiche sana kwenye biti na wameza kaba ithon. Wezo wangu hawafiki, wanataka kiki make no comparison. Tunacheza na kuvuka tu muziki na machizi Paris on. Marapa muhali na hofu, hata wanachochana ni dhofu. Khepete ke mukhoshi maluku, kumepindisha nyoshe flow. Naka unaweza taal huna, marapa fake ya arifuna. Meza ni mitungi sharibuna, bara hard work, sisi tunafurai na baby. I'm a hero tuka yule commando JD. Kwenye mapenze sorry tutashare wifi. Nafanya rap bila ID, siwezi kuferisa ya nini hiyo plan B. Stay humble my G. Money ya call me hero, na hustle me nisibaki zero. Fans wanani tazama mirror, nisha ache giza mina fata dira. Money ya call me hero, nenda ka wape habari we roll. Situsha kuwa wakari before, tumeshe waga sa vipi tupose. Money ya call me hero, na hustle me nisibaki zero. Fans wanani tazama mirror, nisha ache giza mina fata dira. Money ya call me hero, nenda ka wape habari we roll. Situsha kuwa wakari before, tumeshe waga sa vipi tupose.
Masai Records.
Money got money, you know. Nenda ka wape habari, you know. Situ chaku wa wakari before, tumishu waga za vipi tupose.